Kuzimu pano o oh.
Has beats on the 1-2.
Ulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwana. Ulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Msia ende. Kachula bati eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Chetanga jireti unachufa kumkoshira kama jira patanga buredi eh unesha kuipamba kulira hawe chalo tachiwama tachasuka taba kupom change kumona banakwe icho chanza chida finowe msia ende patu mok like pana pejonse msia ende unesha kutite fionsa mtima wako winga fwa. Ulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Msia ende.
Kobe Brown,
exclusive from CPMusicPromos.com.